Tumetoka chini. Tumetoka chini.
Tumetoka chini, tumeingia. Haturudi nyuma, tumekuja kustay.
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 Rise the wicked as tune, me come in a dance hall room. Come me rise and roll,
come me rise and be roll.
Babylon hypocrite, we not go burn them down. See the jealous go down,
see the jealous go down.
Come me set up the best, if you want come and arrest me, I go bust you down.
Me I go bust you till
jealousy,
down.
Jealousy, I go kill them, every time me bust up a tune. Jealousy, I go kill them, every time me bust up a tune.
Again.
Jealousy, I go kill them, every time me bust up a tune.
Tumetoka chini, tumeingia. Haturudi nyuma, tumekuja kustay.
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 Saw me rise alongside mansion. Every time we come in a convention. Hypocrite, what is your intention? To put me down, no.
So we rise alongside nation. Every time we come in a convention. Hypocrite, what is your intention? You cannot put me down.
Tumetoka chini, tumeingia. Haturudi nyuma, tumekuja kustay.
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 Lulitwa Bagamba Titunja, hey. Ateka Tinchigenze wala,
hey.
Kampala, Nairobi, Nedara Salam,
hey.
Tubatala Twabagamba Titunja,
hey.
Ateka Tinchigenze wala,
hey.
Kampala, Nairobi, Nedara Salam,
hey.
Tubatala Lulitwa Bagamba Titunja,
hey.
Ateka Tinchigenze wala,
hey.
Kampala, Nairobi, Nedara Salam,
hey.
Tubatala Twabagamba Titunja,
hey.
Ateka Tinchigenze wala,
hey.
Kampala, Nairobi, Dar es Salaam,
hey.
Tubagala.
Tumetoka maisha yetu iko sawa, tumekuja Nairobi na Dar es Salaam. Pita miles ya mention, pita miles ya mention, pita miles ya mention. Tumetoka maisha yetu iko sawa, tumekuja Nairobi na Dar es Salaam. Pita miles ya mention, pita miles ya mention, pita miles ya mention. Tumetoka chini, tumeingia. Haturudi nyuma, tumekuja kustay.
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 Tumetoka chini, tumeingia.